Swag City donge.
Yo yo. Suna jua tu ni nani.
A rich niko ndani.
Nim gangiz on the beat. Yo, ya no ranking. Kushkila, frubu na kuona. Young Slin and the Mikey.
Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara, boss, guara, boss. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guende, eh. Cheki form buda cheki rada. Kuna dance moja kali uja wai rada. Shika dem kando yako hata kikuara. Shika dem kando yako hata jichanyanya. Skie skie la mareke asipewe tire. Akidai kuna vile cheki kula inje. Ujinga makelele peleka inje. Ati form ni kugwara ni kujigwara. Ngoma dopo dinari inachizo tukwanganya. Dopo dinari inachizo na marasta. Mapasta masmata nadi wale ma first class. Dance moja kali utadhani si mamasta. Ati form ni siku chana, eh. Ati form ni siku kuchana, eh. Shika kwela akupe nyuma, eh. Suka kwela shike ukuta, eh. Wacha walewe, wacha wasere, eh. Wacha wabonge, wacha walale, eh. Wacha watire, wacha wabebe, eh. Ati form niku, ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara, boss, guara, boss. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara.
Kushkila, aka tukishika maiko najua ni kugwara. Tukiingia stage tunatupa tu matwada. Wengine meza zao zimejaa magwarana. Wadada wa Gaza na pia wanaria. Wanapose wakigwara wakimix na wamadha. Hata ukipingana si unajua tu ni mbaya. Ukisikia ingoma unajua tu ni mada. Kesi kwa station karawa tutapata. Marina zishatoka design zishapanda. Masilia washarobosa wana hata ngodha. Walimu nafundisha mastudio tukugua. Tunapose tukigwara wachala na mafala.
Ha 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 ha, achana na mafala.
Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara, boss, guara, boss. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara.
Shikisha kajaba tu na njugu na mabatko mangoto. Ngara kwa vidole tu mapetko. Cheki tu maudi wana play wakipoza. Tikichwa mabega nize ndozi. Ningoma yodinari ni ya wale wajanja. Ini ya maganja fama wa genge maudi. Na pia tu arasta. Leta tu disaster na chezo radio station. Dani tu kwa mbulu kwa klabu. Wale tu wadunda maudi warui. Mabani mauru. Wezi kunibitko igava ya uuru. Teka tu kamanzi leo ni marungu mamunju. Adi late nights unajua ni manduru. Ha ha ha, yao yao. Yano ranki.
Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara, boss, guara, boss. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara.
Frobo. Na skia form ni kugwara. Kadem kakikuja pewe gwarana. Kwenye dance floor kwenye bed gwarana. Shika mtu wako kiusiku sako. Manzeni pezako nitakula vako. Form ni kugwara sareza ovyo. Form ni kukwara. Odindo kusema kufanya na kutenda. Situsha sema mistari ziko fire. Na tena tutatema.
Arretu wote kivile na gwara. Washingo goro vya tubalenshi yaga. Shati ya polo na trao ni safi pamba. Weekendi gino tire na mahandas. Handa gumi naendelea kukazana. Simba kwa chango kulanya siya pana. Ata mabombo wanajua mendo ndada.
Guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss, guara, boss, guara, boss. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, eh. Ati form niku guara, boss.